Waza waza samahani kosi imefika.
Waza waza
kwenye burudani mpate na pipe ya shisha, mpate na ngwai bila filter, mpate na pipe ya FIFA. Niko na gang upenda unyama lafu wondo usika. Waza waza pitisha chenye ya sativa.
Waza waza
kuja pata na leader wa madiva. Uko iga unona figa imeiva. Nimempa haja shiba anashiva. Badu atasikia didi nikimpungishia nini. Uchari tanyamini kijana amini. Leo meipata HD 3D, easy, mchana iliwi, but kijana mini. Ay,
juka ni toja na weza teremsha. Yungwage maji unyevu ineza kauka. Uke wafaa masa nimezi mata. Manze mi uprefer, ustume mapicha bla.
Waza waza samahani kosi mefika.
Waza waza
pene burudani mpate na pipe ya shisha. Mpate na ngwai bila filter, mpate na pipe ya FIFA. Niko na gengu penda unyama lafu wondwa usika. Waza waza pitisha chenye sativa. Kuja pata na leader wa madiva. Uko iga unona figa imeiva. Nimempa haja shiba anashiva.
Waza waza magi magi ndo mefika nasema. Basi tufuate wone for me kijipa nataka. Mademwa wili moja badina manga. Wone mbogia master wabakio mezuba. Mwenye na check in ndo nona ananifa. Nise jisliki so na cheza na masa. Na demi keki na chaleke mezuba. Na pita nao na cheza na yo mindo na juo manufa.
Demni badi bang bang bang. Nasema demni badi bang bang bang. Yoni maliza raki dondo. Sayoni maliza laki dondosa.
You are fit, tell me what is real and what is not. This is refreshing like a water coconut. Kwa background amenipandia shash. Sasa I can tell if I smash or pass.
Nasikia didi nikimpungishia nini. Uchari tanyamini kijana amini. Leo meipata HD 3D easy. Mchana iliwi but kijana amini. Waza waza samahani kosi mefika.
Waza waza
pene burudani mpate na pipe ya shisha. Mpate na ngwai bila filter, mpate na pipe ya FIFA. Niko na gang upenda unyama lafu wondwa usika. Waza waza pitisha chenye ya sativa. Kuja pata na leader wa madiva. Uko iga unona figa imeiva. Nimempa haja shiba anashiva.